this life.
Waifundo na ukumizaro, unatamani nywe chini yako. Adwe ni wapembeni yako, baya kijua haso zako. Ata kuteta kwa wenzako, usionekane kwa ni mtupo. Ata furuga mishe zako, furaha yake upate msoto. Na usina time, sina kesi na stress, unitish kwa nisa wendi onani. Umetumwa na nani, shida yako ni gani? Spendi ukika unongele, tunajua nana mi wakati na unaona fosi. Nikikucheki we mnafiki mwongo.
Najibara, najibara nisha zivuka kara. Unipi stress na toki nikata. Nani tazili kuna
yeah.
Najibara, najibara nisha zivuka kara. Unipi stress na toki nikata. Nani tazili kuna.
Nitazili kuna
Kambali, kambali na kambali
yeah.
Kambali na kambali.
Esho nikipata tunagombana, kifani kiwa tunachukiana. Mustake niwe kama vile before. Mungu amenipa wezi ninyi mangom. Niache, niache, niache. Siwezi kuwa unavyotaka we. Niache, na kunishusha uwezi. Ananilinda mwenyezi mwenyewe. Na usina time, sina case, sina stress. Unitish kwa nisa we ndio nani. Umetumwa na nani, shida yako ni gani? Spendi ukika unongele, tunajua nana mi wakati na unafusi. Nikikucheki we mnafiki mwongo.
Najibara, najibara nisha zivuka kara. Unipi stress na toki nikata. Nani tazili kuna
yeah.
Najibara, najibara nisha zivuka kara. Unipi stress na toki nikata. Nani tazili kuna. Najibara, najibara, najibara nisha zivuka kara. Unipi stress na toki nikata. Nani tazili kuna.
Kambali yeah.